kasera gulida mutakera ne kufunda omoyo mulunji gulida yo ewa katonda no mubine gudda mugeena ebikolwa bya fene bya tulowoza biwandikidwa mu bwenyi bwaffe byebiri salawo oba tuli baana baggulu oba tuli baana bageyena ebyo byolulunkana notuuka n'okumiza banno musuubya bbule sekiriba kya ttaka bawa kyali kyambala omugagga n'omwaveeyo gye tugenda ebyo byotulugunya muntu munno n'omujeza olw'okuba wessiza enguzi essaawa y'okufa lwerituuka n'olimanya nti okufa kwa tekulya nguzi omwoyo gw'ogulira jana olw'ebibi bye wakola nga guli mugeyena kugasaki okusanyusa omubiri oguli wakaseera omwoyo n'ogutunda guno omubiri guli wokaseera gulidda mu ttaka era ne guvunda omwoyo omulungi guliddayo ewa katonda n'omubiri ne gudda mu geyena ebikolwa byaffe ne bye tulowooza biwandikidwa mu bwenyi bwaffe biri salawo oba tuli baana baggulu oba tuli baana bageyena ofungiziza n'olumaano gw'engulu abantu obabuuziza webeegeka oluba ne weerabira ettaka ly'olulunkanira kuliko eriryo futi nnya ku mukaaga ku lunaku luli muli gasimbagana ne katonda okusso yakajojiwa ebibuuzo laba engalo zo ziribeera zibunya omusaayi kwossa mazigaagabo biwakaabya oli musaba kyansokomewo ku nsosa sule buli kwewanyagako ebibye kiribeera kikeerezi nkusaba weekube mutima kyuke ng'okyali mulamu omubiri guli wokaseera gulidda mu ttaka era ne guvunda omwoyo omulungi guliddayo ewa katonda n'omubiri ne gudda mu geyena ebikolwa byaffe ne bye tulowooza biwandikidwa mu bwenyi bwaffe byebiri salawo oba tuli baana baggulu oba tuli baana bageyena.